and the dreams cut the game. I'm a Luther King, ikaja picha bila flame. Kajipa mogi po siku ntafika same. Japo marafiki snitches na stresses ama damn. Ungekuwa ungefanya nini baba lipo otambawa bimkubwa kalusho steam. Na mini maisha ni leo kwa jili ya kesho, kesho ya kesho, sio kesho, kesho ya juzi ndo jana. Na ujua ujana so stressful na mchana. Mpenzi wa juzi usiku ndo adui wa kesho mchana. Rafiki wa kweli ni pesa, sio huyo mwana mbaye lingi likikata ndo tusiendele kujuana. Nachofanya kutafutu sintafute, Mungu ndo mlinzi wangu, acha niendu sinivute. Napiga mishe mishe mpaka Nairobi, East Africa yote hato zangwa zina barrier.
Wanachana sana mchana sana sana kwa sana na kusanya wasichana. Wanachana kasana na manga, vacation tunaenda na manga. Utanyamo nyama nyanya mikuku na manga, kisha room namba saba na manga. Miungara na zangara yo swala ntawadara, na kwa darasa na kara zazama kakara fu. Hata Sky na John Falme niko juu juu, wanakaa wana acha moja clue. Sasa nipe zangu mita zangu blue. Huko dala kuna fala, lamba lala, utalala, vaa kala ama ndala, sema sala kama kala. Jere, maya yendo dere, aya, ee, Mr. Mimbele seremala. Nilipanga saa sana, saa mini star. Started from the bottom, saa sana ta starve. Waki drive marriage, mainly drive diarrhea. Nilijua ntapona, even though do ilikuwa rare. Saina pandanga Range Rover, back left, rare. Madem na wa drive wire, huko huko nyo na jinyorea. After that next show, nasikia iko Korea. Suezi wa danganya, mziki imeniokolea. Na the more na kwa celebrated, the more na jazwa na hatred. Na miku ito kaka, kumbe ilikuwa ni ingenja. Nina passport mili, zime just stamp skill a place. Na nikipanda stage, wanna notice my face. Kasida, Kayla, Rwanda au Mbea. By the way, haters, miwanga na wombea. Oh, another by the way, rest in peace, Mr. Nguea. Rest in peace, Mr. Nguea.